tandika tetulina bwe tuli netufuuka ba mikwano nontegeera era nange nenkutegeera wanwanirira wanyiga bwe bavumanga bwe nabanga mpete mu ssubi nongumyanga ddala kiki ekikutuusizza okwerabira ennyobotyo nakola ki otuuka okumpisanga ensolo yandibadde omulala nataba gwe mu byenna byetwesuubiza wadde kale byaggwawo nkimanyi si bwe tewewali neebuuza ddala omutuufu yeggwe oba mulala gwe ndaba wadde byalaavu byaggwawo naye tukyali bamukwano nga watuuka nnyo munnange mazima ntiisa n'okusanga n'amaziga g'enkabe nno gwe wagatandika ekyokukwagala ekyo nalina kikola na mutima kumanyi byetwakolanga na buli kimu kyetwanyumyanga naye nakkiriza tobolyawo wandiba wagenda kita nesigaza buntunula abakuwa amagezi laba bakuwa
butwa
tewali bwotyo wali tomanyi kukomboza ngambo wali tomanyi kuyombayomba abasuwaganye kwobatereza wayiga nokurwana ddala kitina
MP3, UgandanMusic.com.